ciidamada booliiska Soomaaliya gaar ahaan ciidamada ku howlgalow garoonka shaati gaduud ee magaalada Baydhabo Laanhiri tababarka saabsanaa sidii uu ku howlgal lahaayeen garoonka iyo la dhaqanka dadka safarka ee ku baho shaati gaduuda wasiirka wasaaradda amniga Koonfur Galbeed wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada gudoomiyaha degmada Baydhabo talaa ciidanka booliiska gobolka Baayo ku qayb galay xiritaanka tababarka gashaan la sare aamin maxamed daruur yaan koorayntu ku dhawaa xiritaanka tababarka waynu san mahadnagay ee yusum oo tababarku qabtay ciidamada booliiska ee ku howlgalow shaati gaduuda
geeka mayba faradniga antiona ciidamada eelboorka ee tababarkii laanhiir tababarkaas oo dareeri muddo todobaad maalmood ay la kabaray sidii dadka oo bulshada madaas eelboorka galaasi oo dhaqmo fadeen sidii yoga hooliyo wadaano meel shaqada wadaano tir bulshada dhibka qabni oo baar fadeen iyo onay sidii meel raay qof kasta oo eelboorka shaqadiisa sidii aan lama cabilo fadeen la baray marka saaxiibadaan markii aan ka mahadnaqaana marwel bisiyoonin garab teeganyin oo meel raay si aan aw yaan ka mahadnaqaana
wasiirka wasaaradda amniga Koonfur Galbeed Xasan Abduqadir ya sheegay in muhiimad yeeta in la soo amniga garoonka iyo wiliba in la ku horseedo wal kasta oo dhibaato u dadka ka safara garoonka
horey manjarna ciidan biliise oo tababar la siiyo xirfadii oo korlan qaadayo hoolo iyo ka jaraagna la muuqdo horey manjarna dad yar roogi wali xool gelinay oo la xoojiyay oo waana la sii xoojin doona ciidanka biliisku ku hol galaw saldhig garoonkan wali ogtiina ha garoonka state kan ku wiimu oo dawladdi dhan isticmaala soo wali lambaahnya biliis oo professional investigation soo biyo oo dadka la dhaqanshoona wanaagsan yi labis iyo faylay akhlaaqdi iyo faylata oo eelboorkan ku hol galaw lambaahnya hay'ado shal duun oo garoonkan ka shaqeeyaan la tacaamulo si wanaagsan la tacaamulo yaani wali kuma daha ciidan wali degana military ee atamisa degan ee ada kala wali seen shaqeeyay oo nabad gelid iyo seen shaqeeyaan oo qaybo shashal gadiisan le dadka shacabka ee la shaqeeyay wali la fadaayso oo boolis kulan karoor walaaga sharciga hejey ee boolis ka la fiksan yahay baahni intii san kootan hada seen ka amaanan walbadan bedelayn shaqo fayle qabtan muqaalka ee boorkana saxdan walisin ku rajaynaa marka isin italiyashin in la sii wado unoon walisin dadaalana aqoon kororsigan in siin socdo lankoob askari ay tawbar shee joogto madamaato geek wala nooc wala barde adduunyadana dambiyada ka horrahay mar dambigu horlee kooyahay mar banoocgo unan ka saane kooyahay walka tawbarade markast saraakeeshan atmisna wali in roobta Koonfur Galbeed inuu noo caawido biliiska tawbaradis gudbiina horanka gudbiina sanadkan wali rajayne tawbarada in ka badanay oo ciidanka biliiska la siiyo in uu qabadaan noocyadii shal gadiisan ciidanka biliiska gaarka ah haday ciidanka biliiska kale caadiga in shaqeeyo haday nooc kasto oo tawbar ah oo uu ku codsanay wali rajayne sanadkan 2025 in uu nin fuliyan
tawbarku oo dareere muddo shan maalmood ay way ciidamada booliska ee ku howlgalow garoonka la ka baray la dhaqanka bulshada ee safarka iyo wiliba koorseedow ka waliyaabo amni darada ku dhaladow